Natotela munina neva lesa kupale munina neva natotela nganji mashivukeni mwefibusa yena lishuko okuba pano patape na kona kabiri munoluchelo ukubombela shikulu mu musango wa kushimikira ichebo nokupepela balwele kabiri ndeta shanganshi pali buno bushiku kabiri na chisungu kailiyo na achila ingila fye munina achisa nokusosa shirefwaya ukubanga ulia uwa fibashi ushalinga uyowa undepwe ni munina right nali mupepela kabiri shikulu na munda pa umupila po kabiri ena achisa alelila ukumposha mukuboko kabiri ukusoso kutila ukutila ena kuti afwayo kutasha shikulu pa pakunda pwa alefwayo kubwela nokupela kutotela tena chonse na achia ena ali umutuntulo mupila ponomba tuleta shapali yali amabunte kabiri chali iwe na mina Jeffries kamulefu wayo kuisa kuno lubalino kuika na pali fifi kuna kuno kabiri imwe muli aba chilapo kusengirwa bakutila mwiva aba kuiminina munina umbiku liana munina Woods isenifye kuno imwe muli ishipano ishinono inchende ishinono kuno pachikuna bakutila mwiva aba kuiminina ndechitikila inchende na shimbi kuno kabiri imwe kutimuava aba chila kusengirwa kuisa no kuikala pali ishinchende tuleze kelela na ifwe ndeche tukela chali landirwe nshitaimo na liuwa nsansa ili obatile kuline lesa kupale mnina na totela ukutotela na totela na liuwa nsansa ili obatile kuline na tule ya munganda ya kwa shikulu ili alishuko ya mwina Kristu nokusangalala uku ya munganda ya kwa shikulu ukulole kesha mumbali ukumona abengi nganshaba nandi mukati munolu chelo ndi uwa sangalalanga nishipali ichi ndese kirela ukumona munyina na nkashi Dauch apa ukufumako hiyo ndemu na munyina na nkashi Armstrong kunu makulia ukufumako nse kulia koo hiyo lesa mupale bonse na imwe kabiri owe ukulole kisha afye mumbali ule munafye ave nginganshi kutitawange chakosa ukuishiba mashina ya boyonse nkashi huva tulese kirela ukumona muno tunolu chelo ukufumako lia mu Kentucky kabiri Charlie na Nelly munina Jeffries no lupa lwakwe kabiri abe nginga nshabali muno aba fumine kunse kamusumba echo tulesubira insta ikalamba muli shikulu muno luchelo kusubira lesa ukutukumanya mu musango wakupala emyo Yesu kabiri ukutupyungira ifwe fintu ifyo tule kabira kabiri iliyo ndelele kesha kushinguluka chikulo chonse nga natu walirira okulumbula banandi bonse bali muno dalase ndi chiputuru wa chikulu icha luchelo okulanda Baba psana psana. Kile nengo kumfa wino kubwekela kuchalichi ukumona abantu bonse emo bali ukuma kumanya. Kaba shani ili otukaya kumulu. Noku kumana kulia kulili anshita ikalamba ya muya yaya. Isenge ili ya muya yaya chapamo. Shinguluka ichikuna chabu fumu chakwalesa. Kabiri amapalo yene ayo ife bonse tumfa wino. Ifwe kulia tukalengwa muchata chakwe. Kabiri mchipasho chakwe kabiri nomupashi wakwe palifwe ukushinshimuna nokubombela wene umuyayaya onse ukwabula ukumfo kunaka tontonkanye nifye takwaba nangu chimo chintu icho mwinga tontonkanyapo icho mufwayo kuchita lelo icho inshita shimo shimo mulanaka mukuchichita tali ndemo na iwe na ine twalirungo tupale kuchire chintu chiri chonse icho tufwayo kuchita muli uli omusango icha kutira lelo wali shiba ulanaka kuchichita kamili nena litemwa ukwenda ukuya mumpiri kabiri nokwenda fi elonda na kainshita imo ulefwayo kuchita chintu chimbi kabiri nalitemwa kwensha motoka inshita shimondo mfwango ole enaka nokukunshika nemitontonka nishishe na inaka ntolokela fye muli motoka yandi nokuya kumo nokwikatilira kuchitekenyo ukuyamulya mu musebo ndeimba ndesekelera nganshi kutila kuti naso sandi umo wabena atemwa chintu chimo ukwikatisha fye chilya ichitekenyo nokulaimba nokulatensho kulukwandi nokubirikisha kabiri chisuma pano mayakashita ndesa mukunaka elyo kabiri ndabwelela mukunganda nokuyatampa ichintu chimbi lelo iliyo tukensa mukushinshi munalensa muli bulya bufumu bupya takwa katale ukuba inshita iyo tukanaka yonse fye ukalaba ipalo ukutwalira fye nokutwalirira lelo mchine kesa pili bulwalirya ifwe tatwakabenge fye twabanomba ifwe tukaba abaibela ifibumbwa ifyaibela ukuchila ifyo twaba inonshita eicho tuli abansansa. na chila tonton kanyapie shishi venga na litala ukwa mbula ichatema yo mnina chali inshitai moya pitapo na likuli ya mkentake pamona nkwe kabili atile mnina Branham ule tonton kanyamu millennium iwe na ine tukana lungo tupale na atile ile tonton kanya ifyo chali atile chinsuma tuwali tutemenwe nganshi atile iwe iwe ole tonton kanya ifwe tukala lunga ilio tukaba mu millennium na atile iyo takwa kawena nguchimo ichikepai wa millennium kabili atile chinsuma ifwe tuwali kutemenwe fye na atile chali kata kutila nali kushinine kuti inshitaimo iwe walikapoli kabili waishilele tuwa kuchibumbwa cha pulamo kukuba umuntu mse kushe kuti watala kukwekela kukwanya kukwelela mono kuipakisha ifya kusangalala ifya kakapoli atile iyo na atile mwamona iwe kuti wawa uwa pulamo nganshi kuchila kapoli nomba iwe uli umuntu iwe tetu kwaya kukwa kapoli na kabili na atile nomba fukusha chilia no mwanda mushila kabili chilia efyo okesava ilio okapilibulu wa okufuma pano kufyo okesava iwe tawakatale okufwayo okuba umuntu na kabili chilia chishinka kesava ichintu chimbi itaibela ndese kirelafye pama tonton kanyo ayache na ukuishibo kutila ubushikubumbi tukani na apa sansamisha chisuma nomba nga shikulu asuminisha pambu shikubwa pamulungu leisa icho ichikaba nalimo elio nkesaya okuya kulia mubyomi nomu nandu musuma atemwa kunse muidao nomu nandu musuma mnina naina again bright nina Clyde sonmo abena Kristu aba umebashima kwebo umulungu leisa umulungu panuma ya ukakonkapo ikaba nomba pa 7 ningile okuba mu Dallas Texas kumusonkano wa ishwi ili akundapa kabili ubushiku bwandi ubwa kulanda ni pa 7 elio kabili kesa bwela ukuya kulia muidao pamona mnina again bright na bena Kristu aba ume bashima kwebo kabili nalimo tukakwate nshitaimo ya ubushiku pamina police ili otatulaya elio kabili icha kulia chalu chelo icha bena Kristu bashima kwebo aba ume chikulu nga suminisha abushiku kwa pamulungu bleisa ulu chelo ndefwa yanka wele kuno kutabe na kuna kabili kabili nga chilia cha suminishi wa kabili chaba obufwa yogwa kwa shikulu ndefwa yanka lande pesa mbiliro ilia kankungwe mumwela nga shikulu wa suminisha chile mwoneko kuba pamutima wandi umulungu onse kabili ulu chelo lumbi ulu chelo sana nalimo folo koloko mulu chelo nalishi wike no kukwata ili tonton kanyo kuliabu shiku pakao vale kabili ndefo yokulanda pali chidia munoru chelo kuliabu shiku pakao vale kabili nomba pali ukukubelenga leke nitupili vule muma vaivele Yesu muma lembo kumbira nsuma ya kwa Mateo washila pachipandu wacha 27 kabili tuwalate ndekela na besi ya 27 nokubelenga ichiputuru wacha ili lembo ukukwanta pa kutendekela pesu elio twalata mpa ili nefye kabili panu maya kulongana kwa kushimikila elio twala kwata ukupepela abalwele kabili owe ukufuma insta ya kulekelesha kuno ukuleta fye kabili ukulingana na buka pyunga bwandi obupya na ishileisa na mabunta yengi ukufuma kuli kuli okulongana ukuchila ukona kwata mukuli konse munsta itali mwali bako ichintu chimu palwa ukuchila mulingile okulanshanya no muntu temulando ubwingi wasi akupapusha ifinga langishwa lelo mwamona okunda pa kulingile kwa vera pa chitetekelo icha muntu palwa kwe nomba ngo muntu palwa kwe na kwata chitetekelo kabili bana mona kwanti umupashi wa mshiro kuya mwibumba nokusosa ifya ifinefi ifintu filino kuchitika kabili kutila ishina liobe liaba ni ifinefi kabili wafu makuchifulo icha ifi kabili ichintu cha kutila icho wachita kabili tena chikaba muli uyu musango kabili ukufimwa na fyonse ukuchitika fyafinefye nomba umuntu palwa kwe ukuikala palya alingira okulolekesha kumulu nokusosa ulya alingira okubalesa napokelela okunda kwa kwandi lelo muchikulo chachilya umuntu pali wako atila ikeni ndupishenu paline pakutila mposhiwe lelo ulya emusango twasambilishiwamo mu America kabili eicho okuchetekela chilya kabili chilya muchine chine malembo Leo nomba tulesanga mu Africa n'enchende ishapusana pusana leke nifye chintu cha msangofiri ya chikachitike ibumba lyonse lilekatilira kuli chilya pamukufye umo palapokelera okundapwa kwabo pantu tabasambirishwa nangu chimo mwamona vena tabasambirishwa nangu kundapwa Eliyo kabiri iliyo ba mona chilya vena baleshibo kutila kwali bakolesa uwa mweo kabiri ena nga wa mweo ena alipulamo kabiri ena alondapa kabiri chilya echo bantu umulingo nao bikwa kale imifula kutila ena nikondapa kabiri ena alondapa bantu Eliyo iliyo ba mona umulala wako kubomba kupitila mulu kutalu wakwe Eliyo bala sosa chilya echi chipwisha Kili afye cheka echo tukabila lelo twalisambirishwa okubika indupi pa balwele ne fintunga filia uli emlandu wine takubomba bwinonga nshimu America nomba ibukisheni abushiko bwa pa mulungu leisa mulu chelo kulunga asuminisha munyina neva yo alieno kuchibirisha ntile kabiri chena ni kankungwe mumwela Nomba na chilamu pele nshitai nono kutimu pilibule mumalembo yenu Muli Mateo 27 Leke ni kutende keokubele inga pa verse ya 27 Iambila nsumaya kwa Mateo wa shira Nomba leke ni tumfikishe okubele inga Elio ifita fya kwa kateka fya tuwele Yesu mupretori Fya longa nishe pali wene impu kashonse Awe fyali mufulile noku mufwike ila ya kashika. Kabiri idio fyalu kile chilongwe cha myunga. Fyavi kile pamutwe wakwe netete muminwe yakwe. Elio fyamu fukamine fyale mupumia afiti. Mulopwe mwemfumu yaba yuda. Kabiri idio fyamu fishira mate. Fyavule tete fyala muma na pamutwe.
After that they had mocked him.
Iliyo fyamu pumishe, fyamu fulile ilaya, fyamu fwikile na malaya yakwe, noku mutuwala kukuya mutanika. Nelo pakufuma, fyasangile umuntu umwina kurene, ishina lyakwe ni Simon. Uo fyapatikishe kuti asendele Yesu ichapinda machakwe.
And when they were gone up, Unto a place called
Kabiri iliyo mafikile okuya kumchende okuitwa Golgota ekutila okwa chipanga yamupele okunwa umwangashi uakantuka umwasankene muri iliyo asondele agene okunwa awe ifyo fyamutanike Yaya kena malaya yakwe, pakukosela po ifendu ilo, pakutila chingafishuwa po, ichocha landile, nakasema, payaka na malaya yandi, na pacha kukwala chandi, papendu ila po. Na pakuikala fyalamu linda kulia, kabiri fyabi kile pamulu wa mutu wakwe, umlandu wakwe, wale mbelwe, wakutila, uyu ni Yesu imfumu yaba yuda. Enyo kulia kwali ifipondo fibiri, ifyatani kwe pamona nkwe, shimo kukulio kabili nechibie kukuso. Awe amale pitapo, bala mupontela, bale pukunya imitwe yavo, abati, we wako na ule tempele, nokulikula mwishi kushitatu. Uitule, gauli mwana wako alesa, ika kuchapindama. Ifyo fine na vashima pepo bakalamba, bala mupumia. Pamona bakalemba na bakalamba bati, atulile bambi. Lelo afilu okuitulo mwine. Ganimfumia kwa Israele, eke nomba kuchapindama, elio tule mutetekela.
He trusted in God. Let him deliver him.
Atete kerelesa, amupokolole nomba. Ngali mutemwa. Bantu asosele ati, nine mwana wakwalesa. Nefipondo nafyo, ifyatani kwe pamona nkwe, yala mupontela mutu nwatwabo. Mukanu wakakwe. Awe okufuma panshita ya akasuba pakati, wali impimpi italochonse okufika iliyo akasuba kasendama. Kabiri apepi apo akasuba kasendama, Yesu akutile ishiwi ilikalamba, eli lama sabakatani, ekutila lesa wandi. tinshi ito mandekelesha. Eniyo ba mo baba imineko pakumfwa batile unyo aleita Eliya. Kabiri apopene umo ali butwike nokubula umwempu aiswishemo mwangashi wakantuka nokusomeka kwitete alamunwensha. Lelo ababye batile leka tumone Eliya nga aleisa kukumutula. Awe Yesu akutile kabiri ishiwi likalamba alekele umweo. Kabiri mone ni chipembe chete mpele chale kwike pakati ukutula pamulu kufika panshi. Chalo chali tenkene ne mawe chali le kwike. Ne nshinshi chali swike ne mibili ingi yaba mushila walele yali bukile. Kabiri bafu mine mushinshi panuma ya kubuka kwakwe. Baile mumu sumba wa mushiro no kumoneka kubengi. Awe mushika wa mwanda na wali nankwe avali linda Yesu pakumone chinkunkuma nefiale chitika vati nine chibia vati chine chine uyu ali ni mwana lesa. Na tukonta mikemi to Yesu pakashitafie mwipepo. Shikulu waliishi wakutila ni mwelesa. Kabiri chena panu mayakubelenga ichicha bukata kabiri ichebo icha mushilo. Ifwe tuchiritulemo no kutila ichifyali lwa chenu. Tacha piribuka. Imwelionse mwabalesa. Kabiri tamweneke kwati ukutila Yesu tali no kukwata obu afirisho obu libonse. Ukutila ena asendelwe ne minwe ya vipa, kabiri aputawilwe mutupinsya nokushipirwa amate, nokusentekwa, nokutanikwa palupanda, ukusuma omulopa alefwa. Kabiri tamweneke kwati takwali ubu afirisho nangu kumo. Mpaka ena alivile umwine, lesa wandi, chinshi icho wandekelesha ine.
But you act.
Lelo imwe mubomba mukashita, ilio tapali nangu chimo ichinga bomba. Ifetu alipelwa okuishi bashikulu, kutila nga tuwalikuata imimana ilionse iyo teti tuabuke, gana tukuata impiri ishirishonse iyo teti tuchiruke, lesa aishibisha mukuchitefintu ifyo bambi teti bachite. Imwe mulikalapashi pamulimo. Bantu imwe mwalishi ba mulandu wabu ya bushiku pakawale. Imwe okubalesa, uyo waishi ba fyonse, mwalishi ba ino ora ilingilo kuisa. Lelo inyo ya fikirishiwe, liena imwe mwalilangishe kutila mwalilesa. Imwe mwalilangishe uyo wali umukalamba. Imwe mwalitenke nye sonde, kabiri ava mushilo abo ava lele mu mushiri, vaishire fuma. Mwali shimishe akasuba mubu shiku ngempi mpi ya bushiku. Ukulangisho kutila imwe nimwelesa. Lelo imwe mwamoneke okubatondolo inshita italinganshi. Lekeni ifwe okumakulichi tukwate okukutondolwela ukutila ilio lionse tulende la mupashi ukutungululwa nokuboko kwa kwalesa. Temulandu ichochile mwoneka okubaichalubana. Na lioline, lelo lesha pakaubale, lesa alinokulanda muli ora yalinga, panshita yalinga. Nomba, tata lesa, lelo mbo welelo pamembu Yesu na mampulu Yesu. Utitwa lomba umupashwenu ukututungurula, tutunguruleni ngefe nkunda ya tunguruile umwana wampanga. Leke nitume avana kilila kulichonse ichinga tuwila. Ukuishiwa ichi ukutila lesa alabomba ifintu fionse kubusuma. Kabiri ukuishiwa kutila chili nokubafye wino. Venina ifu ilelo muli ukukulongana. Tulepe po kutila imwe mwala pususha abo abali mumibele ya kupusushiwa. Kabiri abali fwaya ipusukilo. Isushe ni bali anomwe wa miayaya abo abali fwaya ifya msango ifi. Lepe po kutila imwe mwala undapa abo avaluele no kuchushua, abo abeshile okufwayo kundapwa, kabili tuwala mutasha palichena, alombila ifi mwishi na ilia mwana wenu, kapususha wesu, Yesu Kristu. Amen.
Now in the speaking
nomba mukulanda muno luchelo tulepaya mupose kwa mano yenu kuisambililo iyo nsalile okulanda okufuma muli yena buli abushiku pakaobale kinemboneka kwati kuti chaba panono kunse kanshitayiringile ichi chiringile okuba pali kisano musuma kaobale alingile okuyibukishiwa chila bushiku kabili twali umfa ipingi nganshi palwa yena twalibelenga ipingi nganshi pali yena pakashimikila pali shimikila pali yena ukutula kuntendekelo ya nshita pakemba balimba pali yena munshita yonse pakasesema balilandila libela pali yena imyaka amakana yane iliyotatira chichika kabili bakasesema ababu nobushiku asonterela kunuma kunshita iliyochena chachitike wena bwabu obushiku bukankalanga nshi wena bwabu abumo obushiku bukalamba panshiku shonse isholesa atalile okusanikila pesonde kabili yena nganyaba ikankalanga nshi kumutundu wabantu kabale nde tontonkanya chisuma kulifwe okubwekela kunuma nokukwailisha pali yena nokumona fye ifyo ipilibula kulifwe bantu ndi washininkisha pali ino ora iyakulekelesha iyo tuleikalamo tulefayo obukankala obuli bwonse obwakwalesa ubo twingeshiba kabili vyonse ifyo twingasanga tuli pano okusambilila pali yena ukumona icho ichili kulifwe kabili nefyolesa ingalanda kabili ukumona ifyo wene atulaya ukutuchitila kabili chilia encho tuishila kulukuta ulia imlandu wine kashimikila ashimikila ulia emlandu wine asomena nokutontonkanya pamalembo kabili afwayo kuputuwa ni pamlandu ena muvonsi wa chintu bwingi kubantu bakwalesa kabili ena alensho kusange chintu chimo icho chili icholesa ingalanda kubantu bakwe ichintu chimo ichinga bafilisha nalimo chena limbi kutaba ukubeba ula pamembu shabo iyo kutaba itakwa ufilisha kukubemia pakutila bengataluka kumembu shabo elyo kabili ukuima kubombela shikulu kabili bakapyunga balingile ukufanya ififintu kabili ububushiku ukubo ubukankalanga nshi bumo panshi kuishapulishamo lekeni tuloleshe kufintu fitatu ifyakusana ifyo buliabushiku wa pilibwile kulifwe kutwasenda imyanda lelo muno luchelo tusalilefye chitatu ifyapusana ifintu ifikankala ifyo tulefwaya ukulolekeshapo panshita ishi nono ishilekonkapo ifyo kaobale yapilibwile kulifwe kabili nde pepo kutila chilia chalaye baula omubembu onse uli pano chalalenga uwashila onse okuya pamakufi akwe chilia chalalenga onse omuntu umulwele ukukusha chitetekelo chakwe kulilesa kabili nokuya uwaundapwa omubembu onse ukukususiwa kwawelela numa onse ukubwela nokuba nensoni umwine kabili uwamushila onse okusangalala nokukwata okwikatilila ukupya nesubilo lipya
chimo
kalamba ichintu chikankala icho kaobale ipilibula kulifwe kabili nechalo chaba yalipwishishe ilipwisho lya lubembu umukumo nalyonse umuntu asangilwe nomulandu wa lubembu kabili ulubembu lwali ukupanikwa uko muntu nangumo teti alipile ukupanikwa kwali ukukalambanga nshi mpaka takwali nangumo uyo winga alipila ukupanikwa muchine chine ndechitikilo kutila lesa achisonchele muli uli omusango okutila okukandwa kukawa okukalambanga nshi chakutila takwali umuntu umo winga alipila kwena eicho ena kuti achita umwine nomba okukandwa kwa lubembu kwali nimfwa kabili ifwe bwonse twalifyalwa mulubembu ukuba mumampulu ukuisa pesonde okubepa ubufi emulandu wine takwali nangumo mulifwe uyo wali walinga temwa vena tekuti basange nangumo pesonde uyo wali walinga kabili ulubembu alwatendekele pesonde ulubembu lwatendekele mumulu lusifa ali lusifa kasebanya ali chibumbwa ichaye bahulwa pakukana na kila kwakwe lintu talati anyante pesonde ulumembo lwatendekele mumulu ukolesa abikile bamalaika kabili na fimbipo pamulingo mowine uyo ena abikilepo abantu nse ukwishiba ichimuti chakwishiba ichimuti chamweo kabili nechimuti chakwishiba uko muntu kuti akwata okusala kwakwe kabili ilyo lusifa apelwe chifulo chantanshi ukukwata okusala kwakwe alefaye chintu chimu itawamisha okuchila icholesa akwete kilia chatendeke obwafya kabili kwali ichalefai kwa palubembu ichalefai kwa chali imfwa imfwa yali ekukandwa kabili chiria niti ifo kutuaya mufintu ifya shika ifya iti pantu nshache tukilo kutila kwawa kano imfwa imo kwawa umweo umo.
Ndeche
tikila umuntu uyo wakwata umweo wa miayaya
sekuti afwe
ndeche tikila kwawa ukona ulwa ukwapivika ukwa ulyo umweo uyo ube mbuka pantu baimele itila umweo uyo ube mbuka wena mchine ukafwa temuntu umweo uyo ube mbuka eicho satana mchine alingira kufwa kukona ulwa omupwila po ibyonshi suminishanya na ba universalist awaba soso kutila satana akesa kusushiwa ena alibembwike kabili ena entendekelo ya lubembu kabili umweo wakwe wali wembwike kabili ena ali omupashi uli omupashi ukona ulwa omupwila po ukukana shala po nangu kamo pali wene kabili ili olubembu lwaikete sonde kulia muntendekelo ngesalo itafita okupona okufuma kumulu wena mulutuntulu lwalengele sonde okufwa ekitu waposele ichibumbwa chonse pesonde kabili nefyalengwa fyonse fyakwalesa muli bunkole omuntu ali muli bunkole bwamfwa ubulwele ubwafya ubulanda ifya chikyalilwa fyonse fyawile pamona lyena olubembu lwali umuti uwo muchine walengele sonde okufwa ekitu elyo kabili ifwe twalibikilwe pano ababula esubilo pantu chibumbwa chonse pesonde chali kumineko kuli lwena kabili umuntu onse wafyelwe pesonde ali kumineko kuli lwena eito bwalingira okwisa okufuma kunchende imo uko kushali ulubembu wena tekuti wise kufumina pesonde umo mulifwe tekuti alubule umubiye wena waishile okufuma kuli chimbi eicho kanshi iliyo muntu ailwike okutila ali batwilwe okufuma kuli lesa wakwe aishileba wakulu banta baliloseshe balilile balichuchutike balilubantike ukunoku ukupita mumpili kabili ukupita mmatololo ukukwaya omusumba wokakula wabuko kabili kalenga nilesa bantu alishiba okutila nga ena engatala ukubwekela muchinso chakwalesa ena kuti alanshana nankwe pali chena lelo tapali inshila nangu imo iyakubwelelamo ena anshile luba ena taishibe ninshila nshi iyakuyako eicho alifumineko fye ukulubantika ukwensho kusanga kuchifulo chimo icho enga sange nshila iyakubwelela kuli lyenchende ichintu chimo mukatika ena tamwebele kutila ena afumineku kunchende iyo iyali iyapwililika kamuli umuntu nangu umo muno muli ilibumba ililemoneka muno luchelo atemwa mwibumba ilyapalitepu wambulwa konse uko ikaya mwisonde takuli nangu umo muno atemwa kuli konse kano uyo ufwaya kuli okupwililika mulalipila ifya kulipila fyenu mulatontonkanya chilya etala chipwishisha iliyo mwalipila ifya kulipila fyenu elyo kulaba omuntu umo omulwele mulukwa lwenu iliyo obulwele bwapwa Enyo mula kwate ifia kulipila na fimbi ifingi. Iti ntuta kubalila pona mwishiba, imishishi enu itende kukuba infwi. Enyo mule mfanyo kubweke na kubwa iche. Kabili kulama kwa iti ntuchimo isope yonse. Jonsofye. Kabili pamulando lili evimbi ili alubembo. Lelo mumutima wenu, pantu mule mfanya chiria, lelangisho kutila kwa libako kukiririka kuchipulo chimo. Ichipulo chimo, wali wako ichintu chimo. Uliye mlandu wine, nishtaishingi, ilelo, kutila umubembu achiri, aleluba antikilapo. Uwayemba, umukashana uwanchaiche, akaputula ifikuti fiamishishi yakwe, ukuba uwalumbuka, akapenta ichinso chakwe, ukumulengo kumoneka umusuma, akafwala ifiakufwala kufulangisha imimonekele ya mubiri wakwe. Pantu chiria echintu kyecheka icho enga sanga. Okusanga kunchende imo kwensho kusanga echintu chimo icha kubekela kuli ena. Ilio enga lenga ala ume ukumulishisha umusoli ukumusokonesha ukwangala nankwe. Abalumendo baka chite chintu chimo chine kumwana kashi. Ukwensho kuilenga umuine uwa kutemu na kuli ena. Avena mupalamano baka kulenganda. Kamili baka ipanga mumusango umbi. Pantu. Ikala moneka iya wa mishapo kuchila inchende iya mwina mpalamano wakwe. Tena inchitafe yonse. Ipetule kwa ye chintu chimo. Kabili chintu chimo chileya chile tuwalira fye pamulu fye wachena. Na mayo wachaiche alinokusanga umbi na mayo wachaiche uwa uwa lumbuka kuchila yena. Mwina mpalamano alinokusanga inganda iyo ii moneka wino kuchile yakwe. Umwana kashi alinokusanga umo umwana kashi ufele umusango umbi. Uko ukule moneka ukwa wamisha ukuchila ifya fwala. Kena chintu chimo muli ifwe. Kicho ichikwaya kunse ichintu chimo. Kabili chilangisho kutila. Tuwa liluba. Tulefayo kusanga chirie chintu chimo. Chirie chiri no kutuleta kuli kuliyoku ikushiwa. Chirie ichiri no kusanga chirie chifulo ichansalamulia. Lelo chile mweneka kwati, tekuti tuchisange. Abantu nse, vali esha chiri ya munshitashonse. Vali lose she pali chena. Vali lilide. Vali chile ichintu, ichili chonse, icho vai shive cha kuchita. Lelo nalioline tavati sangile. Ukulubanta mchalomonse. Kulekelesha ubushikubumo. Uliani uli obushikubwa kaobale. Waliko umo umwaishile ukufuma kubukata. Umo uweshina ya kwa Yesu Kristu umwana wakwalesa. Uyo uwaishile ukufuma kubukata. Kabili kabale yali pangilwe. Uli awali ubushiku ubo mutengo wali pilwe. Kabili ili pusho lya lubembo lyali pwishiwe umia yaya. Kabili ya iswile nshira kuli ichi chintu. Icho tukwatilepo insala nechiraka. Yale tele inchende ya kuikushiwa. Takwabo muntu nangu umo uyo watalile ukutandalila kabale. Noku imona mumusango ya vilelemo. Uyo wingatala ukuba chimochine. Ichintu chiri chonse icho atalile kukabila temwa alefwaya. Chila pelwa. Ini wafika palili anchende. Kali ubushikubu kankalanganshi. Kabili ichintu chikankalanganshi. Chatenseshe sonde. Tena chari chenseshe sonde. Nkyofyo taliatala ukutenshi wapo. Hivyo Yesu afile pakavale no kulipira ili pusho ya lubembo. Ili sonde ili ya lubembo liya ishile kwa taimfimfi. Akasuba kari ingile pakati kakasuba. Kari kwete omwenso uwaka pushisha maka. Kabili ifimawe jari tenkene impili shari lepuike. Kabili imibili ya wafwa jari fumine mushishi. Nchinshi icho tachitile. Lesa ali shilemo pakavale. Ari chenene ilie nama itwa satana umia yaya. Nomba ena awa unwa kalipanga nshu kutularidia. Panto yale tele uloboto kumutundu wabanto. Kabili uli wonsari shivo kukila inamanga ya chenekwa. Elio ikalipa sana. Ukula mfula ukunoku nenuma yakwe ya kontoka. Nomba satana ali puminwe umupila popa kawbale. Isonde liari shininkisho kutila efyo chari. Umutengo kalambanga nshi umatalile ukulipirwa. Kabili umofi umari noku ulipira. Ari shile noku chichitapa kawbale. Palia epo umutengo kalamba walipirwe. Chiria etimo pafinto. Lesa afwa ile chiria. Takwali umuntu umari uwalinga. Takwali umuntu uinga chita. Takwali umuntu uinga chichita. kabiri lesa alishire umwine kabiri alengero omuntu kabiri aikele obumi wa buntu kupya kukabira kya bantu kabiri alitani kwe pakabare kabiri kulya iliyo satana antonton kenyena tekuti atitite ena tekuti apite muli chena ena alipitire muke semane kabiri muta kwesha chonse omuntu uli wonse atala akwimini namo alipitire muli chena kwatifya abantu bonse lelo ena alipire omutengo kabiri chilya echalengele isonde ukuma mumpimpi nali kwati umuti wakusendamika wapa kutumbula iyo dokta apela umuntu umuti wakusendamika ena inta inshala musendamika iyo talachichita kabiri iyo lesa apele ukutumbulwa ufalukuta isonde jali pokele umuti wakusendamika ichi jali wachai shire tenkanishiwa emlandu wine lesa mumubiri wa buntu alefwa yali ni ora iyo isonde yalefwaya yono mbabengi muli bena tabayishibe chena yofyo chaba ilelo abengi balefwaya ififintu kabiri nomba bena tabafimona bena tamenu kainshila ya kukuminamo bena bachiri balensho kukwaya ifyama angalo nefintu ifyamu isonde okwesha kusanga inshila yabo ya kukuminamo waliko kwaba ifipampa fyachishibilo ifingi ifyo ifyasontelwe kulibu ya bushiku ifya kuishibi shishako ifingi ifikalamba tena chali langishiwe kavela kumwana wa mpanga kungombe ilume kutipele kabili fionse fifintu eo nomba fiena tekuti fitoba ule chiria tena tekuti fitoba ule yari amaka ya mfwa ayo satana kwete pesonde ama weyene ayo ena aendelepo kale ukuya ukuno kupesonde ama we aya mingu ya mlilo Lucifer ali umwana wa machacha kabiri aendele pesonde iliyo pali umulilo umwale bilima yali amawe ya moyene ayatalele iliyo Yesu afile pakabale ya ishirefu mamu katike sonde umutengo wali lipilwe kabiri ubunkole kwa satana wali ona wilwe lensa aishirewe kesha kubika muma woko ya muntu ishire ya kubwelela mkuchintito alefwaya ena tali no kulilana kabiri ukukuma ili uwene akontwele umongololo wa kwa satana palia pakabari umongololo uwa lubembu uwa bulwele kabiri sila leta umwina kufaonse pesonde upekeshi wa mchinzo chakwalesa nemembu kulekelewa aleluya imembu shesu shali lekelewa takuli na kabiri satana ukutuchingira ukututalusha kulesa wali wa museo ukalamba wapangwa kuliko lamya ikele palia kuliko intambo ya kubukata ileta umuntu onse mukukumapo kulili intambo ngo muntu aluma isushuwa na lubembu ila musunti nkanya pagati ena kuti aelelwa pali lio lubembu kechecheka lelo lio lubembu wali lipirilwa owe imwe tamulingilo kukosa silu walinga Mutine imwe tamwaba imwe nga tamwatalire okuba lero umo uwalinga asendele chikulo chenu imwe muli abantungwa imwe tamulingile okuluba nti kana kabiri imwe tamulingile okuba omuntu wakwaya mangalo pano pesonde kafukauka kaliko omulopo wakwa Yesu na wabale sambwamo walebuta tutu imwe tamulingile okuluba kwali bako umusebo ukalamba kabiri inshila kabiri yena itwa inshila iya mshilo awako wela tabapitamo pantu ena eso kupita mukafuka ukaintanshi elio kabiri alengila umusebo ukalamba ena aliona wila maka ya kwa satana ena aliswile imishi iya kuchifungo cha kumbo kumuntu yonwali wansalilwe muliri sonde mufifungo ukutino kutina ili wakesafwa ifyo imfwa ikesaba kuliena pakaubari wene aiswile fiye fibi ikia kuchifungo nukuleka onse umufungwa ukuya umuntungwa imwe tamulingile na kabili ukuwishi wa panshi no lubembu imwe tamulingile ukupela ifilundwa fienu kulubembo ukunwa ukupepa fwaka ukuteya nchuka ukupepa obufi imwe kutumwa ababa chinka abalunga makabiri abachine kabiri satana teti achitepo na nguchimo palwa tena pantu imwe na mwikatira intambo intambo ya mweo iyo ya ikashiwa mchiriwe ichakale takunangu chimo ichinga mutensha okufuma kuli yena takuli vipupu ifinga mutensha okufuma kuli yena takunangu chimo nangula imfa ine teti tupatule okufuma kukutemwa kwalesa okuli muni Kristu Yesu kiya echo kambale yapiriwile abantu abo amali muli bunkole balengerwe abantu ngwa abantu abo amalirimo mumwenso wamfwa tekutina kabiri batine mfwa umuntu uyo ukabira umutumba wokakula kabiri kalenga wabuko lesa ena kuti atampila mumusebo ukalamba nokuloleshe ekinso chakwe okutonta kumolo pantu ena muntu ngwa haleluya ena alilubulwa ena tale kabira okuluba ntikana kabiri pantu kwali bainshila nya kuishibirako ngatakutila muli abalunga matemwa iyo lesa ana tupela umweo imembu Yesu shalia uliamwishi kupakao bale alipile amalipilo iliyo twa mwana fiance filia emlandu ine uwa mwishikakulo ale mbele mwishita ya mawe ayale kunkuluka ne myuli ya fita kaputita wandi ako ntamike omuto wakwe nokufwa ichipembe itaisuka tasokolwele nshira kukusangalala upa kumulo nobushiko obushakapwe Abraham talingile okuluba ntikana kabiri ukuchiluka ichalo ukufwayo msumba mubembu talingile okutunguka na kabiri ngatakutila ena kuti apusushi watemwa yo umuntu mulwele talingile okutunguka ngatakutila kuti aundapwa atemwa yo ichipembe ichaisulwa pali mulia wishiku paka obale tasokolwele inshila kukuchimfya ukwapilika lensala tupela amaka ya mupashi wakwe ukwikala ala kuchimfya pafintu vyonse ifi atuipusha fye ukuchichetekela chitye chali chitike pali mulia wishiku paka obale takwatala akubako obushiku ngabulia takwa katale ukubako obushiku ngabwena takufwa ikwana kabiri umutengo wali lipilwe kabiri ifwe twali lubulwa ukutotela kube kulilesa twali lubulwa takuli na kabiri icho mulingire okulubantika tapali na kabiri ukutunganya pali chena chena chonse chali pumishwapo ichipembe chali iswile ichakufimbilako kabiri ifwe natubikwa munshira ikalamba ukukana lubantika na kabiri lelo kuchetekela nokulainda fye okuya okutuwalilira ifwe twenda fye mulyamwine mumulola wakwale sawa chine Abraham ali ishibe kabiri bambi bali ishibe ukutila iliyo malefwa yomusumba bali ishibe bena bafumine untende imo ikintu chimo chali chitike bena bale ikala mwisonde iliyo fechitu ipinku nkuma yali ishire amabimbi yali ishire inkondo nokuipayana umumbulu na mwana wampanga yale eliana chimone chibie atemwa umumbulu wali ile mwana wampanga kamiri inkalamo inalye ng'ombe tena tachimone kabwino kuliko ichintu chimo ichalubana ali ishibe kwaliko ichintu chimo ichalubana abantu kabiri munyina kwipaya munyina wishi ukwipaya umwana kabiri umwana kwipaya wishi kuliko ichintu chimo ichalubana enale alekota enale fwa enale pirwa amaka ubulwele buli pali ena ena ali muli bunkole ifimuti filakula lelo tekukanafwa Jena filafwa impili shila piribuka babe mbabala kama amenshi yalafwa kuliko ichintu chimo ishalubana kabiri ena afwa ile chifulo umusumba uko chiria tatachiti kena kabiri ali shibenga ena kuti atala ukubelela mumuchinso cha uyo umwachirengere chibe chalungama ena kuti alanshanya pali chiria nankwe Owe ifyo nyaba ishuko we mulembu iriri munoluchelo ukwishi wakutila iwe na kwata inshira nomba kuliamwishi kupaka obale waiswile inshira Bantu fionse filie fikolwe chapa ilishe no kwaya kwaya kaobale yali chipele kulimwe itabupefye musangonshi mwinga chikaninamo musangonshi mwinga chikaninamo kukuilunda kuchilonga nino musangonshi mwinga chikaninamo kukupyanisha ichintu chimo palwa chena ama angalo yesonde chinshi teti muchipokelele ichipembe ichaisurwa chila lento muntu ukumubwekesha fye muchinso chakwalesa ukwabula ulubembu pali ena ulwa msango uli onse kabiri ilabika umusebo kuntanshi yakwe kuchintu icho alefwaya umulu ubukata umutende umweo wa mnyayaya ifintu fionse kuntanshipe yakwe.
That day was the
bunyamushiku wali ukumi na imfuila kumaka ya kwa satana. Yali pushishe ifintu fionse. Kabiri kuti namu mwana wene kulia. Ena alu mwana wa mpanga wa muedeni. Ukufuma kuti nshingwa chine ita kubalila poeta fumine kulichena. Inyo amele kuchitetekelo apele kulilesa ilambo ilia wamisha ukuchila ilia kwa kaini. Aliingile ali kakile ichilimwa kamangashi ukushinguluko mkoshi wa mwana wa mpanga. Nukumu kulwilwa patiriwe asendelei iliwe mkuboko kwakwe kumwele kabiri atintile umutwe wakwe unono nokulasa nokumutekaula mpaka alifile kabiri amasako yakwe ayasambwa nomulapa wako mwine alifumfinye mumulapa wakwe tena chali chinshingwa. Lelo pali kuti awisiku pakaubali takwaliko mwana wa mpanga wa irisonde. Lelo tena chali mwana wa mpanga wa kwalesa uyo walefwa aifumfinye mulapa wako mwine alilasawilwe nokuputaulwa nokupumwa nokusakirwa mate nokumwa nokupumwa na fionse fye fisonde kabiri umulopa kutona ukufuma kufukuti fyakwe. Inyo mwana wa mpanga wakwa abele afire alifire kulandira mululimi ulo abele afirirwe ukumfwa yena yale lila kabiri inyo mwana wa mpanga wakwa leso afire kulabushi kupaka ubale ena alandile mululimi ulo tapali na ngumo wa mumfire lesa wandi chinshi icho mwandekele seshaine. Chana chali umwana wa mpanga wa kwalesa wacheka wilwe mutupimfya ukuputaulwa ali umwana wa mpanga wine wo abele akwete mmano yakwe ilio amwene ukupyanshi ubwa mwana kashi walailwe ali umwana wa mpanga wo Daniel amwene uyo waputa wilwe ukufuma kolopere ukwabule minwe ali umupeto mukati ka mupeto kulika sesema yonse ifyo mamwene kamela nyari fikirishiwe pali bulyamushiku pakaobale chilia chale telemo ichintu chikalamba chilia chao na wile inuma ya kwa satana intanshi tulingira kufaya ifyo bulyamushiku mwapiri wile itachibiri tulingira kumona ifyo bulyamushiku mwatu chitile nomba ifyo wena mwatu chitile nomba itachitatu leke ntulolekeshe pafyo tulingire uku chitila bulyamushiku. Nchinshi tulingile okuchita. Intanshi tulingile okulolekesha muli bwena. Pantu bwena bushi kubukalamba. Ubukalamba nganshi panshi kushonse. Omutengo wa lubembo wali pwishiwe. Amaka ya kwa satana yali onawirwe. Kamili nomba tulefa ya tumone ifyo tulingile okuchita mukubwekesha. Nomba mukubwekesha. Inyo Yesu afile pakaobale bulyamushiku. Ena tali pilefie amali pilo pamembu sheso. Lero ena na chimbi ali pilo mutengo. Kabiri apangire nshira kutira ifwe tule konka wene. Pantu ifwe ngaba Adamu abawa abo abalubulwa. Ngefyo omupanshi watungulwire Adamu. Adamu wantanshi kumupashi kutira likwete obutungulushi pafya chifyali wafyonse. Eicho ifwe Adamu wachibiri atemwa abantu abapesonde bali rubulwa kuri Kristu okufuma pabushiku bwa pakabare kuti bamukonka. Nomba iliyo ena afile pakabare alipangile nshira alipele umupashi wa mshiro unyo watuminwe kubwekera pesonde kuli imwe na ine kukwikalirako kija efyo kabare ipiribula kuri ifwe ukumukonka wene. Intanshi lolekesheni muli chena. Lolekesheni ifyo cha tuchitile. Kabiri nomba nichinshi icho tulingile okuchita okutotela pali chena. Nichinshi icho imwena ine tulingile okuchita. Nomba tulasosa chisuma ine ndatasha chiria. Chiria chisuma sana. Lelo tulingile twa chisumina. Kabiri ukuchisumina nawo kusumina obuntu bwakwe. Kristu mumitima Yesu. Yena ifwe tuli abantungwa kufuma kulubembu. Echo takuli amaka aya lubembu. Aya lelebera pali ifwe na kalya. Lesa kwatifye tatuatala atubembu kapo. Ilambo ili apiririka. Ili atulengira okuba aba apiririka. Pantu Yesu atile. Echo beni aba apiririka ngafija shinwe wa mumulu awa apiririka. Anshi takuli na chimbi ichinga chitwa. Lelo tulalengwa okuba aba apiririka muchinzo cha kwalesa. nomba kuja eko tulufi ya chikulo chesu. Nga tatulelekesha, tulesha ukulelekesha kunu makufi ntutwali, kabili ilio yonse tulelekesha kunu makufi otwali, ilambo talile pili bulanangu chimo kulifwe. Onwe, usheta mle chimo na mwelu kuta, ineteti njeshe umulimo, teti nchichite. Kabili nangula ni mwelene, takulu umulandu uwa kwesesha, imwe, mwaliluba itakubalila po. Kidio lionse, mwelelekesha kufyo mwachita, lelo, mwelelekesha kufyo mwachita. Mwelekeshe, nityo ulio kushikupaka obale, kwa mchitile imwe. Mwalipilo mutengo wenu, mwalipishishe ili pusho, imembushe nunangushime ngensalu ya kashika, shava ishabuta ngemfula ya buta, ishakashika che, ishabuta ngamasako ya mpanga. Kanishita mwa kwata olubembu. Imwe mwaba umupira po aba abulwa olubembu. Temulandu ifyo mwachita. Atemwa ifyo mchita. Imwe na lyoline tamukwete olubembu. Chikulufye mwalipokela Yesu Kristu nga kapusu shawenu. Imembu shenu. Shali lekelelwa. Ichintu chilichonse nga atalekelelwa. Chila fumishiwa nokula wako. Enyo ni chinshi, ito chichita. Chila mupela panuma ya ilyami mele umupashi wakwe. Ukukonka wene kabili no kuchita ifyo ena achitile kulibambi abo abale konka ena alifye umuntu umo umuntu umapilika apele obumi bwakwe kabili ena apangile chilangililo kulimwe nomba ni chinshi icho tulingilo kuchita nomba ichintu chakubalila pondefwa yokusosa nichi Yesu tatalile ukikalilo umwine obumi bwakwe wabonfe shiwe palibambi chili achili chapulilika umwe wa myayaya ili omuleso sokutila mula ya kuchalichi kabili mula chitaifintu ifisuma chili achili pyo bwino lelo ili omule ikalila obumi bwenu kuli imwe mwelene imwe tamukwete umwe wa myayaya umwe wa myayaya kuikalila bambi ena ali chishininkishe ilio aishile mumwana wa mpanga wa kwalesa aikele kabili ali kwete umwe wa myayaya pantu ena Tai kalile umwine, ena ai kalile bambi. Kabili imwe, mula pokelela umwe wa myayaya. Pakupokelela uli abushiko. Kabili imwe, tamuikalila mwevene kabili. Imwe, muikalila bambi. Umo muntu atile, musango nshi wingemi nina. Ukuleko muntu uli onse, ukukuita mashina ya vipa ya msango ifi. Iwe, tamuikalila pamulando wawe mwine. Iwe, ulekalila bambi. Pakutila, wingalubula uli omuntu. Mulesa mkuma abana. Kabili wafya wachena ni uvo. Ulukuta lwali labileko kutila bena. Mali abana. Imwe muli mwana. Imwe mulese nda chifulo cha wa Kristu. Imwe muli mwana. Encho mwina ikalila mwemene. Ikalile ni bambi. Isuma mnina Abraham. Ine kutuna ikalila pamulandu wa uyu mnina. Hantena mchine muntu musuma. Chiri atecho. Ikalile ni pamulandu wa uyu muntu wa mupata. Ikalile ni pamulandu wa ulio muntu uinga mwipaya nga kutia batika. Kile echo batike kuli wene. Padi mwipeye wene. Kabili ena alifile. Pakutila ena. Enga wapususha. Ulia mweo wa myayaya. Ifwe tu kwanta chiri achiri mchikuwa chenu. Imwe liena mlewe kesha kumulu. Lelo mlapele fintu fienu mwebene. Ukupile kilako, kafiria impanga ipela masako haya iko. Imwe, nulekesha kulia ukutonta kabari. Ndesu bila ichi, chile mwafilisha ukuba mchipulo. Chilia echo tabenako. Chilia echo abantu bonse balingi lo kuchita. Chavo kusanga ifyo mwaba, kabili lipa ngenshi. Ulukuta, taluya kucharichi ufuya, ukulisha fye nyimbo. Ukwimbe nyimbo, tarichi yaba ni nchende uko kulungamikwa. Obupingushi kutende kila munganda ya kwalesa. Tulingile ukuimu na fweme na mafwa. Noku baba mwe okuli Kristu. Kanshe na apangile nshina ya kutila. Ife, kuipele ilambo fweme ne kumulimo wakwe. Ukumukonka. Nga ife, tuakonka wene. Tuleka lobumi umo ena aikele. Chiri achisu manganshi. Yesu atile, kabili alandile palichena. Leke ni mupelefye ifya kubelenge finono palichena. Ukukisheni, mwilufya ichi. Yesu atile, palibuli abushiku ena akapatula abantu ngafilia impanga kabili nembushi. Kabili ena akasosa kumbushi kabili kulubalilu wakuso kabili kumpanga kabili kulubalilu wakulio. kabiri anti le kumbushi kumeni kuline pantu naline nsala kabiri tamwa mpele chakulia nali mchifungo kabiri tamwa mpe mpile nali ubwamba kabiri tamwa mfikile nali nechilaka kabiri tamwa mpela menshi nali lwele kabiri imwe tamwa mpe mpile eito kumeni kuline kabiri kumpanga atile nali nensala kabiri mwalindishishe nali ubwamba kabiri mwali mfikire nali lwele kabiri mwali mpyungire kabiri moneni mwifiri wakumfa ichi mwelukuta sungeni ichi mumutima wenu yonse tena chachitilwe ukwavulo okwishibwa abantu tabachichita pamulandu wakuba mumulimo umuntu kule kupele chintu chimo chimbi pantu alingire okuchichita umuntu yo umulisha pantu alingire okuchichita na kwatamano ayakwitemwa kilingire chaba ubumi bwenu bwine imishire yenu ine kali chakupa kuchanga nshikuli shimpanga ukutila shari sosele tikulu nikwisa mwali nensala kabiri tatwamulishishe nilali ilio mwali nensala kabiri twalimulisha nilali mwali ubwamba kabiri twalimupele ivya kwala nilali mwali nechilaka kabiri twalimupele amenshi nilali mwali wele kabiri twalimupyongile taalike ichafu ichitikila ichine okufuma muchite mwiko ubumi bwenufye waikele muli bena pesa leke na abantu bamonefyo kavale yatu chitila ifwe ukwichitikila fye ichine nikwisa mwali shikulu ifwe tatwatalile okwishi bachilya tolekeshe nichi yesu alipili bwike kabiri atile ilyo lyonse lyo mwachita kuli aba mwachichitile kuli ine ubumi bwabula okwitemwa tetontonkanyo lya chibiri tebutontonkanya palwa chena lero imwe mwali baba panga nshi kupintu kya iri sonde kabiri aba mwe onga nshi muli Kristo kabiri eicho ukulaenda musebo kutila ukutila ifi pintu kya kuichikila fye fine imwe mufichita fye tekusosa chisuma nomba shikolo shikulu alefwaya ine okuchitatiria chena tatiria imwe mwavafye chikutu watawene umupashi wakwe uli muli imwe kabiri mulebo mba omusango abomberemo owe mule umfaichi kwali nenshila imoneka yalungama kumuntu lelo impela ya iko ninshila ya mfwa tebonse abasosa shikulu shikulu abakengilamo lelo bali abachito kwebwa kwantata ukufumafye mumitima yabo mukwitemenwa fye nomba buli amushikupakao bale walipile uli omutengo pakutila mwingaba muli uli omusango tekusosa namwishiba mukamfiba Jones Einstein ali enatakweta amalasha kabiri naliile nokumushitila amalasha yamo ndemweba nalimo namunyina uwale kabira ifya kukwala fya suti kabiri naliile nokumushitila ifya kukwala fya suti lesa chindikwe ndimwina Kristu owe mwe iwe kaitemwe omubusu muntu mulanda niwe bumbi munda mwileka kukoko kwenu ukwakulyo kwishibe ifya kuso kwenu kulechita kabiri ukwakuso ukwishibe ifyo kwakulyo kulechita ukubafyo wafa muli Kristu fya fine mpaka mulechichita nanguchibe shani tena chifyairwa chenu efyo imwe mwapangwa mulachichita ifyo fine tena chava umweo uwo wikala muli imwe imwe mwaliba omupilapo abaipela kuli uli omupashi kabiri wene wikala fyo uwine muli imwe owe mulomfa uli omupashi uwapalwa uli omweo teine ne wikala nomba paulo alisosele elo Kristu ewikala muli ine ukwichitikila fye ichine cheka chisuma ndekweba munyina Branham tulibe na Kristu kuno ifwe tulafikirisha babantu ifwe tulafikirisha bali abantu owemwe Johnson kuli imwe kulya temwina Kristu mwina Kristu mwabafye ukwichitikila ubwine tena chilingile ukuchitwa kabiri imwe mulabako fye ukulaba fye chilingile ukuyachichita Kristu afelefye mupilapo obumi bwakwe kulilesa alipele omwine ng'omubonsi bwa chintu bwingi ku bantu ampele obumi bwakwe obupefye ena talingile okuchichita ena tafwaire ukuchichita ena taso sile nomba mamnyina imwe bonse mulingi lokutontonkanya ifingi nganshi palwa ine pantu naisa mukufira imwe ena tata lilokusosa kwa ishiwi palwa tena ali fire fine pantu tali nilesa muli wene tena nilesa muli imwe tena nilesa muli ine icho chilenga ifwe ukulolekesha kuli bambi impanga kulubalilumo umo muli bena ali nokusosa chinsuma shukulu nali chitaichi kabili shukulu nali chitachilya antile kumeni kuli ine mwema kabomba wama mpulu chamwishibe ngolu kutakutilwaisa kuli ifilie pishinke fituntulu ukutate chintu chimo icho mwesho kuchita ukuibombela mwenene kukuchichita tena chintu chimo icho itafyalwa muli imwe tele nako we munandi wa Pentecost ndi Pentecosto
lelo
ama nandi ba Pentecosto namafika pachifulo uko chilingile chava nyimbo ishingi ishalubilo ukulisa kwa filimba fimo atemwa kutota indupi atemwa insango kukuleta kubirikisha shiria chaba afye ifya kumpa mfwa na maladisha mufilimba inyo tamala ya kogolwi mala lenta abantu mumyu mfile ya bulwi nalitetekela munyimbo nalitetekela mkutota muminwe lelo nalitetekela muli ififintu shiria chishinka nganshi ifwe tulingile kukwata filia lelo mwalisha ifintu ifikalamba kwa mbulo kuchitwa nibuli obumi mwa kuipelesha chakutila lesa aleikala muli imwe yafinefye okuchita ichintu chalungama pantu chena na chilungama ukula yafye ukwabula okutontonkanya po palwa chena ukuchi kalira fye chena enilo lekesheni mulemo na icho chile chitika imwefye tamuchita imwe muli mumuseo ukalamba yafyo kabale ya muchitire imwe pamusebo ukalamba ya iswire bulio obushiko kuli imwe nomba yukusheni imwe tekuti mube chitika imbushi kabili chitika impanga tekuti tisankane nomba kwaba abantu abenga basosa namwishi bayichitwa likwata kabungwe mwibumbali Yesu ifwe tulafirisha babusu ifwe tuchiteki kijachilifya wino lelo mulelisha uta yenu mwemene palwa chena imwe mwilachita chilya mulepena ifya nkumbu fyenu munkama Yesu efya asosele ukwichitikira fye chine kintu chimo kuli imwe ukuchira okuya okusenda menshi yakunwa muline chilaka nga omuntu umbi aline chilaka tontonkanyeni pali ena nawo ifya ukabila ifya muntu umbi mule tontonkanya palwa ena mumusango mowine ngefyo mwinga chita pafya kukabila fyenu mwebene kabili mwika posa kwa mano kuli chena twalile nifye ukulaikala nomba imwete kuti mube chitika impanga na chitika imbushi chonga mwatina chisuma ulu kutalwesu lwani kuataka bungwe tulapela kubabusu kabili tulachita ichi nokuchitachilya nokuchitaichi biye nganamu kuatachilya ukwabula chilya chimbi umwewa kwa Kristu muli imwe imwe mulechi chitamu chine chine apafye Yesu Paulo atile amina Korinti 1:13 nangula napela ifipe fyandi fyonse ukulisha ababusu kabili napela umubiri wandi ukochewa ngelambo tatafwa kantu nomba ichi chintu chakosa ilo chena chine mulingile kuisa kuli chilie chinka ukuishiba ifyo kabale ya muchitile tulalekesha pali yena nokusosa owe chilia chisuma chilia techo nga ulio mwana wakwale salingi okuya kukabale kukutanikwa umwana uli onse uyo salingi le okuya kukabale enana walingi le kukwata kabale ime mulingi le kukwata ulio ushiku uwa kabale ine ningi le kukwata ulio ushiku uwa kabale chilia echi pwisha ili pusho ya lubembu tekuposhanya muminwe na kashimikila tekusunkirishiwa mulukuta tekwisamo kunkalata tekwisamo kumasambililo ela kwisamo mukupyalwa ena tata lile okupele nkalata ena tata lile okupele masambililo apele okupyalwa uliye musango wo tuishilamo nena kumakulichilya ukwichitikila ichine cheka tulekala obumi wabwina Kristu nomba kichakulanda na chimbi chitika imbushi chitika impanga tamakwate chintu cha msango filya imwe tamwaba chitika imbushi kabili chitike mpanga imwe limbi mulimbushi atemwa impanga nomba nga mule chitafye pintu tsuma kabili nokutontonganya kuti mwaingira makuli filya yena nga takwali nokuba obushikwa kabale amafunde yali pere filya teno bakupo kukira chasengere obushikwa kabale tali no kuleta mochiriha pakutira kwetu ikavake pamembara walikuta lelo avana vaume navana vana kashiba kwalesa pia yo kushikwa kavale bwali pia yo kwapiri bwirwe kuri imwe pakutira wingachita nokufonka nokwikalanga Yesu. Nomba umumana tawenda pamulu kumulundu na kumutente muko panchita imoine umumana uyafie inshira imo kamili umupashi wakwa lesa uyafie inshira imo tausankanya ifintu pamwana wena wenda inshira imoine.
Watch Jesus in closing.
Nolekesheni Yesu mukuisala. Yesu matile imirimo iyo nchita na imwe mukachita kamili ikalamba ukuchilai mukachita pantu ndeya kulitata. Nomba nshile sosa ichi nga nshikulu kutamuno. Mule umfwa, lelo ishimbila, shila ambulwa, imianda mishila vala yumfwa, oku shingulu kaisonde. Zino pasuka, ilio ili pusho kulika susha, ino ine nshita. Yonsenava oku sosa na lilandile, vena vatila chinshi, wachitikila baibele, Yesu watile, imili moyo nchita, na ime mukachita. Kabili ikalamba oku chila ii mukachita pantundea kulitata. Ife wingala uwa vipa mkwai. Ife wingala uwa talukanganshi ukufuma ukuringulula. Na mano yobe haya buntunse haya fiabulesa. Neto ntonka nyoriobe ya mumano pachintu chilichonse. Mwema temu ikuwa kabili umunandi uwaluwa. Ushetechi umpo kutila ibaibele ilulu wa muli umupashe. Yesu ato teletato kutila ena ali chifishilo kufuma kumasambilila na machenjela na mamano na mchetekanya kamili ali no kutisokolo la kutunya ngoto otu ingesa kukaubale. Mwomba mwoneni Yesu matile mwoneni ena ala ndile chiria imilimo iyo nchita ena ale ichita inoine nchita imilimo inde chita nomba ukunda pama lwele ukumusha mafwa ukwisula menso aya pofula. Imirimo na imwe mukachita mukala chita ifi nga mwachetekela muline imwe ukuchita iyi mirimo elio kabili ikalamba kuchira iyi mukachita pantu ndeya kulitata akashitaka nono kabili isonde tali akamone na kabili elo imwe mukamona kawana imwe kabili muli imwe mpaka kumpela yesonde taka mwishwe butunga kalomba kulitata. Na waka mutumina obukota bumbi, uyo uli mupashi wa mshiro, uwa isonde tekutili pokelele, nakalia, imwe, mwapokelela wene. Nomba moneni, ikalamba, imirimo, yali noku kwata amaka, mulukuta, tekundapa fya balwele, kipepo, ukutante fiwa, kipepo, lelo kukupela umweo, kuwa mnyayaya, kuwa chetekela.
The Holy Ghost was coming. And given into the hands
umupashi wa mshilo waleisa kabili wapelwe muma wako ya lukuta kupela umweo owe pili ya efyo kabali kipiribula jasendele ala vipisha ala umenama na kashi ala shiri nangu chimo nukubemia mungende kukubaba na baume nama na manakashi bakwalesa kukunda baba lwele nukupela umwe wa miayaya kupela mpashu wa mshiro kubache tekela haba nakila haba ume abo haba likali haba shache tekela ukulengo kuba haba chetekela kabili ukuba pela ya umupashi umwewa miayaya kutango nshichinga waita pulamo kutosa uyumuwa nakashumulu wele ulele pano kutina pepepe polia njitetekelo kabili ala undapwa kutia chintu chikalamba kutia echo ena ale chitaliria velo hati ile ikalamba kutila imuka chita ile mkamupela amaka. Tepi mnyapie paka shita, nelo kumupela umwe wa mnyayaya. Ito chikawa umnyayaya, lionse. Aba busu, aba pofula. Aba ntu, aba nkumbabuliri. Musango nshi, mle lufisha chiria. Usheta mle mwona chirie chintu, chikalamba. Saba, chiria e chintu, chikalamba nganshi, chingatala kuchitika. Saa, lukupela umwe wa mnyayaya, kubantu. Chinshi umwe wa mnyayaya, ubumi, ubo ena, ankele. Ubumi ubo ubwandi muri wene ukupela chiria kuri bambi ucho muntu kuti achita chiria umwana wa kwalesa kuti achita. Yesu atile onse uwo mukalekelela imembu kuli bena shikalekelelwa onse uwo tamakalekelele imembu kuli bena tashakalekelelwe. Nomba pano epolu kutagwa katolika na bambi abengi bapangile ifirubo fyabwe fikalamba balaya kunse nokusosa ndekubelolu se ku membu shobe chiria tatari echo Mukangonshi, bakwa tine mwemembu kulekelelwa muli baibele. Petro ali aswikele lye lipwisho, pabushi kwa Pentecost. Batile, ni chinji icho tingachita, kukutukusushiwe. Musangonshi tingakwatira mwechi, icho imwe bonse mkwete.
He laid down the prescription.
Ali bapele obulondoloshi. Ali bebele sya kutisa. Atile, lapileni, kila mwuri imwe pilesa, nokubatishwa mwishina lya Yesu Kristo. Kuli chinji, kukulekera kwa membu shenu. Ya kwari emirimo ikalamba. Kibanga, imwe bakashimikira, munalutelo. Kibanga, imwe, mwe baleo mpa kutabwa chandi, malitepu wa ambulwa. Amwa bale kwa ya kwa kukabale, munalutelo. I'm going to go to the hospital. Mwati mwanecho. Ishi vyo kamare. Ipili kula kulimwe. Nisi vyo vyo kushikubari no kushikakulimwe. Kushikubari mpere na masambiro. Ayati avule sayamo. Kushayari mulengere inokuma. Abachirumba. Atema kushayari mulenga. Ukuwa mwina Kristu. Kwa ipelesha. Aleluya. Ulubembu kulekerewa. Imi ni mwikaramba kuchira hii. Mukalachita. Imi mwule mwona. Awoba imwe. Bari usheta mwule mwona. Imi ni mwikaramba kuchira hii. Ukulekarela imembu. Mwishu nariya kwa Yesu Kristu. Neno kupitila. Mukisumino nefilonga niho. Kabili mafimbipo. Kari mukaka imwe kuchikulo. Kukwa mchiri. Mulebo mbela isonde. Njebenu mwame uli wonse. Njebenu mwana kashuri wonse. Uyo wingesa kukavale. Nukwesho kuba muntu umo mkalamba. Pamulandu muntu umo aso sere chintu chimo. Njebeni. Uko mingalole kesha. Mchinzo cha kavale. Munobuto. Uluwa luko luwa linga. Mdiabushi kumukavale. Musango nshi mwinga katila mwabushi kwenu pa kavale. Ukwisa netirumba. Musango nshi mwinga fuma. Ukuba akalubi akachironga ino chimo. Nukushimikira masambilisho. Aya pangwano muntu. Nishi, kichota chumupeta mika, kuchewa takwalesa. Nga chakutila mwalitala kuya kuria, mukafuma kuria, ala petama. Musango nishi, mingafuma ye chintu chimo, ichikalamba mukabumbe kenu, nengala mchote chenu. Iyo Yesu Kristu mwana wakwalesa, ai petami komwine, kumubili uwache kaulu wa kuchinso, nchasa kiluwa kwa mate, mpaka insoni, no kusebana. Kabili bali mkulireko, isi ya kuwala fiyakwe, no kumutanika kuntanshi yesonde, mkutende nsoni, musango nshi, mwingaya kukabale, no kuisaba ichi ntuchili chonse chapu sana, ukuchila fiyo yenari, icha kusebana, icha nsoni. Onwe matila, baka ntansia, lekeni batanske, wateni ubushikuwenu pakaubale, lesa akakwata insha yakwe na imwe, lekeni numbule chiria na kabili. Kwanteni ubushikuwenu pakaubale, lesa akakwate nshila yakwe na imwe. Natupepe.
Lord, oh God.
Chikulu, mwe lesa. Tusendeni febonse kukaubale, ino ine nshita. Lekeni fwe tutaluke, ukwite mwa chikulu. Ukutina abantu, ukutina ipyo muntu umo alinokusosa. Chinshi, isonde lyonse nyali musekele. Yase nteke wene. Nelo ena ali uana kila na kumfwa. Ena ali uana kila kusebana. Ena ali uana kila nangula kuchiri etabu teko. Kabili tule ilu kukusila ilio satana apu mine ilisonde. Aishileva kateka na makamuli ilisonde. Apele obunte wachintu chimochine kuntanshi ya kwa shikubifwe. Kabili atile haya mabufumu yandi ndachitana yena ifyo mfwaya. Kabili tule ilu kukutila kufumabuli ya mshiku mpaka kulibuno ili sonde kupitila mchitipu ila tekwa na uyo wali tipire. Leno lesa, mwe lesa, ifwe tukombela ufumu ubo ubusha tipwa. Sata lesa, ifyo chava icha wamisha, ukutila imwe, marichita ifintu fikalambamu mchikopeche sonde ilelo. Ukuleka ubungu mkola anyobu kalamba, wante ama funde kumi, kamiri na fimbipo, chaisa moneka, kukuleka ama ume, nama na kashiba mone, tijete kutichibike mfimfi pa mwishu walukuta, lelo kuleka bena, ukumona efe taba. Inshila ya kwalesa ni inshila ya kanwa kuisonde. Pantu ifetu wa kwati ifetu ya Russia, mkomunizm. Tuwaba muli lisonde. Nelo takuli aba ilisonde. Mwani ya kukawale. Walitani kakwelene. Kubukumu wa kwalesa. Kukuba umo wakwe. Temulandu ife isonde lisosa. Tula sende mbali. Nama suru wa aba nono. Aba kwa shikulu. Tule tumali lokuya. Mkututubuka. Kabili tuwali chete kelo kuchila chilia. Na chipala manganshi shikolo. Mpaka ilio tuka tutubuka. Mufumu. Uwabuka teka ili sonde. Ndiyo Daniele abu mwene libela. Kabili ali tobele sonde lionse. Umisungu inono. Kabili umwela wali uluwe ilenge shikulilo changano. Lelo ulupiri. Iliwe ya kulile. Mulupiri ulu kalamba. Ulu uluwa isuishe sonde. Iye liwe likesa. Mwelesa. Tulefwa yoku baichi puturu wachariena. Leke ni tuikanye febene, tusende lupanda lwe sulionse, kuika lile Kristu, kuika lila bambi, pele ni tishikuru, kulikoba momu no muno luchelo, kabili abu abasha mwishi wanga kapususha, kabili kutiba atemwa ukuibu kishiwa mwipepo ya kisala, kabili kutimwa atemwa iti ukuba ubushiku wenu, pakabari, kutimwa imyama wako yenu nokusosa, mpepele niko nina Branham, ndefwa ya uku mwishi wawene, nga kapusu shawandi. Lesa kupale we mulumendo munono. Na umbi umuntu. Lesa kupale munyinane kunu makulia. Ushe kutikuwa bako na umbi umuntu. Musose, ndefwa ya uko mwishiba. Ndefwa ya uno, ukuba obushikuwa kawabali kuline. Ndi mulwene, kabidu wanaka. Mulandunshi, uwaine, ukula enda enda. Panone, chintu, chine, icho, nafya lirweko, kuchita. Nalifyalwa, ukubyalwa, ukuba umwana wakwa lesa. Kabine, njipano, ukuikatira kupintu, ifya mwisonde. Lesa, lekeni ntani kwelelo. Lekeni ntani kwelelo. Nemwine nama tontonka nyoyandi. Pakutila ningeka la pamuna Kristu. Kabili ufika lila bambi. Temulandu ifyo bachitakuline. Ngabalanse nteka noku nchusha noku safionse fiavi pakuline. Nefintu lekeni fye nyende wapetama. Kabili uwa teka nyangomwa na wampanga. Ngafidia ena achitile. Kabili ubushikubumo ena alilaya uku njimia na kabili. Pabushiku wa kulekeresha. Ndelo lekesha kulibu ya bushiku. Ushe kuti kwa mako ama woko na yambi ukimishiwa pamudu. Lesa mupale kunu maoko. Kabili imwe. Chisu manabambi fya bengi. Lesa kupale. Lesa kupale. Nabambi ya bengi. Chiri ya ilio tatula pepa.
Our Heavenly Father.
Chifwe uwa mumulu. Chali landilwe ilio Petro ashimikile pabushiku wa Pentecost. Abo wonse ama chetekele vali lundilwe kulukuta. Mena mchine vali chetekele nemitima ya boyonse. Ama abantu ama chimyafi ama boko yabo ndeche tikelo kutila naba chetikela nemitima yabo yonse kabiringa naba chitakuliko chiba icha menshi ichilelo lela muno bale fwaya shirye membu kulekelelwa kuliko muntu umo muno uyo winga babatisha muri yeshina kabiri yeshina kyeleka iyo yabapo pesa mbali ya mulu iliya perwa pakati ka bantu iliyo tulingire okupusikira mo bantu ngepe na chirungu la ile embo Einstein ono yapitapo kutila okulapira nokulekelerwa okwa membu kulingire okushimikirwa mwishina lyakwe kuisonde lyonse kutendekela ku Yerusalemu Gamili ku Yerusalemu iliyo kulapira nokulekelerwa kwa membu kwashimikirwe umutumwa alibebele pama lembo nokusosa bena balingire okulapira intanshi eliyo kabiru kubatishiwa mwishina lyakwa Yesu Kristu uliawali umulimo mwabaka shimikira kukuchita Kulinena kukulapila kabili ena kukubabatisha kukulekelelwa kwa membu shabo. Onse uyo mukalekelela imembu kulive ena shikalekelelwa. Uyo onse tamu akalekelele imembu kulive ena tashakalekelelwe. Tata musango nshi sonde liyaile mchipyu ngefyo liyachita. Nishite tilichete kele imbila nsuma iya ichefya. Kabili lena manale entamo kulichiria kukupianisha amashina ya abufi, ulubatisho wa abufi, imbatisho sha abufi shampashi wa mshiro, kukuposhanya muminwe na bakapiunga, kukuponfia ifya kulu mwila kotata mwana mpashi wa mshiro, ifyo ifishata wakupa umalembo, inkalata ya lembelwe nala umibachi Roma, tesambilisho hija vena Kristu, tapama na ngupamo muli baibele. Ukulekelelwa kwa membu tekuti kulekelelwe kupitila mutakulu mwilako kano kupitila mwishina ya kwa Yesu Kristu. Nomba tata tuwalishi vachena, tatalumbu kwa sana, nishina shenu lionse shava muli ulio msango. Leo lekeni ala omenava na kashimunolu chelo, ukuisa kuli uliobushiku, uliobushiku pakaubale. Kuisa Yesu kukana uliobushiku. Jensoni, kukupulwa, kukutaulwa mtu pimpya, kushipirwa amate, kabili kusentekwa, nesonde lyonse nolukuta kubantu abo abalingile okumutemwa, kabili nalyoli ne muli lyonse filya, enatayiswile akanwa kakwe, kabili alile nokufira bali abantu abale musente kawene. Nesa, kusendeni kukambale muno luchelo, kabili nga valesto kutila twalifulungana, bena valesto kutila twaliluba mu malembo, yonsefyo valefwa yokusosa, lesa bena tekutiba emini ne muchinso cha kwalesa, nokusoso kutila, yena chilubo. Bena tekutiba fimbe imembu shabo kuli baibele, baibele na fimbula imembu shabo. Kukana chetekila kwabo, ukubaba lumbukwa, ukuchitange bumba lyonse, ilia shala. Lekeni vense kukavale munoru chelo, kabili ukutende kila ku Yerusalemu, kutila okulapila no kulekelelu wakwa membu, kulingile kwa shimikirwa mwishina liakwe kumko yonse ukutende kila mu Yerusalemu. Lekeni vasende lulialuina ulutampulo uluwa atanikwa, kukutaulwa, nukushipilwa amate, nukusentekwa, nukuitwa ichintu chilichonse chingetwa. Mumushirwa wabuka pepa wafulungana ukona ula machariki yonse ifyo balefwaya okwita lekeni ifwe shikolo muno luchelo tusende ulubali lwesu nabasubwa abanono abakwa shikolo lekeni tuende ngefyo abatumwa bachitile kwabula okupira kukila kukwakulyo atemwa kukwakuso kabiri ukufuma kubusuma kwa mitima Yesu tubombereleza tereni fitata nomba unda pena balwele kabiri nabachushiwa Abwama leisa mumulongo wa kupepelwa. Lekeni, ababa lei miyama woko yabo, mumitima yabo, balapile ino ine nshita. Lekeni, aba abe minine kunuma, nshita itali wangu wangu vaye kumenshi, nukukwate membu shabo kulekirelwa. Peshina ilie lambo Yesu Kristu, umwana wakwa lesa. Amen.
Down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Doesn't that just do something to you? Just towers you out. Puts a hope in your life. Life eternal. What is crucified with Christ is to live for others. What kind of others? Those who hate you. Those who wouldn't like you. Those who would make fun of you. Live for them. Be with them. Love them. Pray for those who despitefully use you. Say all manner of evil falsely for my name's sake. They persecuted the prophets which were before you. I thought the message would probably help the church this morning, that you would see that we need a Calvary. We need a crucifixion. Now, what is it all done? It's all paid for. Sister in the wheelchair. To the people here that's sick and afflicted. It's all paid for. The only thing you have to do is to believe that it's yours. Accept it in the same way. and you'll be healed. Remember. Now what is it? You could go to the world, preach the gospel, heal the sick, and impart eternal life. How much greater would it be if here's a man laying here with tumor, cancer, whatever it is. We have seen him so many times impart his blessings and heal the man, heal the woman, tens of thousands times thousands of infallible cases around the world. Take them out of cot stretchers, just shadow people, eat up the cancer. Today, fine, healthy people. These works that I do shall you also. But greater than this shall you do. More than this is right. What? I gave them extension of life through Jesus' name to extend their life for a few days. But more than this shall you do, you'll give them eternal life through my name. Why would you be ashamed of that precious name? Why would people shun it and back away from it? Yeah. It's the devil. Certainly. Repentance and remission of sin must be preached in his name to all the world, beginning at Jerusalem. That's where the message went out first. Is that right? Repentance and remission of sins be preached in his name, beginning at Jerusalem. Now, first we'll do as he did, have prayer to heal the sick. Next, we'll have the great gift. The water is ready back here for any that wants to be baptized. These garments in here for women, garments in here for man, standing ready for you to have your sins remitted. Because remember that you can only have your sins remitted according to Bible teaching. For there's not another name under heaven given among man whereby you must be saved. Paul met some that had already been baptized, and they were shouting, had victory. He said, unto what were you baptized? They said, unto John. He said, John baptized unto repentance. I get this, unto repentance, not for remission of sins. How many understands that? Not for remission of sins. They were baptized, all right, unto repentance. They had repented. Yes, sir, I've repented, I believe he's coming. They were baptized unto repentance, that is to say, believing on the Lord Jesus Christ. Then when they heard this, that the sacrifice had already come, they were baptized over again in the name of Jesus Christ. And then was imparted to them, when he laid his hands upon them, the Holy Ghost. And they spoke in tongues and prophesied. Right. Now, how are you going to change that scripture? You put your finger on one place in the Bible where anybody was ever forgiven of their sins in the New Testament and ever was baptized in any other way but in the name of Jesus Christ. Show me one place in the Bible where that any person was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Or bring to my desk a history of the church, that shows where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, and Holy Ghost until 300 and something years after the death of the last apostle when the Catholic Church is organized. Now, I've got the pre-Nicene fathers and all the historians and everything, right in my study. The most ancient sacred history in the world. Amen. The only infallible proofs that we have. Read our Sunday Visitor or the Catechism of the Catholic Church, watch them what they say. Some of the Protestants will perhaps be saved because that they do bow to the Catholic doctrine. For their Bible says, baptize in the name of Jesus Christ, but we've taken the solemnity off of the name of Jesus and put on Father, Son, Holy Ghost, and they admit it. Now show me a scripture contrary to that. There you are. And yet the world bows right to it. Why, they've never been to Calvary. That's it. They've never seen. They'll make fun of you and call you. They'll even call you Holy Roller, Jesus Only, and all those fanatic names that they can. What difference does it make what they call you? What do they care what they call him? He was crucified. He lived for God and God alone. And if that same spirit was in him as in you, it'll make you do the same thing bearing his name. Whatever you do, said the Bible, in word or in deed, do it all in the name of Jesus.
Amen.
Giving praise to God.
Praise his name.
Where do you get that triune pagan doctrine? Out of a catechism, not out of the Bible. The word Trinity is not even mentioned in the whole scriptures from Genesis to Revelation. There's no such a thing. There is no such a thing as a Trinitarian God. He's God.
Amen.
God alone, one God.
Amen.
There's always been one God. He served three offices. He served once as the Father under Moses. He served once in flesh as a son, Jesus. He serves now as the Holy Ghost, but it's one God. One God, not with three names, three offices, three titles in one name. Jesus Christ. Anything different is pagan. And I ask for somebody to show that, and it isn't. Right. I've said that for years after years after years, and nobody's took it up yet. Because it can't be. I've got the, here's the Bible first. There's the ancient history to prove that it's exactly right. And why does the devil just, well, the Bible said to be that way. How can they come unless I draw them? That's just all I know. That's what Jesus said. So I'm not saying that to be. If I said that and preached a sermon like this, I'd be the worst hypocrite among you. Right. I say that because it's truth and it's life.
Amen.
Many is baptized into Christ, puts on Christ. We have life by His name. We pray in His name, seek in His name, preach in His name, baptize in His name, live in His name, die in His name, go to heaven in His name, resurrect in His name.
Amen.
All the family in heaven is named Jesus. The Bible said so. All the family on earth is named Jesus. He said, I came in my... You said, well, it's the name of the Father. The Father's not a name, it's a title.
That's right.
He said, I came in my Father's name and you received me not. Now, what name did He come in? Certainly. And you received me not. So there you are. It's just it's hid from the eyes of wise and prudent. Surely it sure is. Over in Revelations we talked the other day, there's the old prostitute church, which is the first organization, and then she had a bunch of daughters that was born out of her. They do the same thing, same habit.
Amen.
She all winds up in Babylon the same way with the Church of Rome and a confederation of churches of other nations, and there she is all winding up all in the same thing, same ball. But God's church!
Amen.
Hallelujah! It's a called out church.
Amen.
Separated.
Praise the Lord.
How's the church built? How will you know this? How can you ever know this to be the truth when God reveals it to you? How did Abel know it was a lamb instead of apples? It was revealed to him. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice. Coming down off the Mount Transfiguration, Jesus says, who do men say I am? Some said Elias, Moses, and so forth. He said, but I'm asking you.
That's right.
Who do you say I am? Peter said, thou art Christ, the Son of the living God.
Amen.
He said, you ever learned this? And otherwise, I say this not to be big, but to drive down a point. You never learned this in some seminary. Some man never taught you this.
That's right.
But my Father, which is in heaven, has revealed this to you. That I am not Father, Son, and Holy Ghost, but I'm Jesus Christ. And upon this rock, what rock? The same one Abel went. Upon that same rock, upon this rock, the spiritual revealed truth of God, I'll build my church. And the gates of hell can never prevail against it.
Amen.
They'll try it, but they'll never prevail. So just go to Calvary, be crucified, come back and take your way with the Lord, despise you, move on. Now, Lord, we are committing all things to you. I don't know out of this group what's in here. I have no idea of knowing, Lord, unless you would reveal it. And now, Father God, I'm not asking you to do that. I've just laid it in the laps of the people. There they are. May this be a real Calvary this morning. May it be a real crucifixion to self-will and to self-desires and to big things of life. May man become humble and willing to take the way with the Lord's despised youth. May they walk humbly. May they be born into this kingdom, this great kingdom of God, which is a spiritual body, the celestial body of Christ on earth. By one Spirit, we are all baptized into one body. Grant it, Lord. Whether they be black, white, yellow, brown, whatever they are, male or female,
yes,
bond or free, we've all been made to drink of the same self-spirit. Grant it, Father, may it be among many this morning that they will understand. May you open up their understanding. Then it'll be like a new day to them. The sun will shine and the dismal light of man-made theologies will drift away. And the light of God will shine on their path and break forth the veil that veils in this beautiful light. And they can walk the highway of holiness then, living for others as Christ did. Now as we bring the prayer line in, I pray that you'll anoint your servants this morning.
Amen.
All of us as we pray one for the other. Grant today that every sick person that comes through this prayer line may be healed.
Right.
May they return like the little cross-eyed girl and the little boy and and that elderly lady and Brother Wright and many of those who came through, Lord, with afflictions and diseases and something that the doctors cannot cure. and here they are today, just about a week ago, and here they are well today. God made men and women pass by with that same faith, knowing that they are going to Calvary to be crucified to their thoughts and their ideas, that they are past healing. May the power that raised Jesus from the grave give them life, great life of faith. And then immediately after this, may many come to the pool for baptism. We ask in Jesus' name, amen.
Amen.
Now, we just got 20 minutes to run the prayer line in the baptismal service. Now, we don't have prayer cards. We've gotten from that. And we'll try to work it in my bigger meetings whenever we start. I've told you all, we laid it out. We got it on tape, and everywhere I go, them tapes will be sent ahead. The sign only points to the blessing. The idea was, if you pray for the sick, get the people to believe you. I said, they won't believe me. He said, you'll be given these signs, and by this they will believe. The signs has moved over and over for 10 years around the world without one time failing. No failure at all in it. How many know that to be true? Well, if you can believe the sign, then believe the message. That's right, it shows it. And would God put in me a message and let it be so perfect like that? Or what? And I'll tell you something, would be falsely? God won't let me do that. No, 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 sir. I'm telling you the truth. All you that wants to be prayed for, kind of on this row here, come over on this side, if you will, over line up to the right, and then that'll let the people come through as we pray. And then we'll get the boys, the ushers, and them will watch, and as they come through here, then over on this side, we'll bring them around the back and bring them through it. Everybody be prayed for. Oh, no, not that. Well, anytime you want to, don't matter. You bring her out, or you I can bring her out there now or the last one time she wants to. It doesn't matter. Now, let's get just quiet as we can for this next few minutes. I want you all to be thinking now. Now, what did the Bible say? The prayer of faith shall save the sick. How many know that's right? How many knows the Bible said, these signs shall follow them that believe? The works that I do shall you also. What was the works he said? I can if ye believe that I'm able to do this. Is that right? What was my question? They won't believe. He said these signs will cause them to believe. Now if you believe, get ready. This is your hour of deliverance. Just the same as it be from sin, it's the same promise for the same God. Now we've got a little sick woman here. She's got stomach trouble from down in New Albany. We're going to pray for her first so she can get her a seat. Now, quietly and everybody now, I want the brethren to help me here. Let's bow our heads a moment now for prayer. Now, Heavenly Father, this has been your word. I'm not responsible for the action that it will be took upon it, but I'm responsible for preaching it. And knowing this, and knowing that I'm a middle-aged man now, and someday must face you, I have preached the truth. From my heart, you know it. Not to be prejudiced. If that was so, Lord, then I need repentance. And Father, I pray that you'll help now as we go to pray for the sick. May my prayers be answered. Not only my prayers, Lord, but the prayer of this church. As these poor people, what if this is my wife standing here? What if this is her sitting in the wheelchair, or my sister, my mother? Oh, God, heal this people, will you, Lord? Look, stand in the prayer line, heart trouble, cancer, tumor, all kinds of diseases and afflictions. Many of them are coming. Hundreds are being delivered right from here, Lord. And they see it, and they believe it. And they're coming in the prayer line to accept theirs. They're coming to a lively stone now. Not your servants, but unto your Son, Jesus, who is the leader of the church, the spiritual, mystical person among us. And as we go offering his name, you said, in my name they shall cast out devils. I pray that you'll answer our prayers in Jesus' name. Amen. May everybody be in prayer. Now, this is part of yours, too. This is your prayer. Now, this little woman must die if something don't help her. How many know Brother Stadcliffe? Brother, Sister Stadcliffe? I was called from Germany three times the other night. Their baby was dead. They asked, Brother Branham, we have seen you by the Spirit of God raise the dead. They stood present and watched it, see? And we know that you be a prophet of the Lord. Just say the word. I said, I cannot say it unless it's put in my mouth. Come to Germany. I got it right quick. They phoned in. Got a jet plane that could bring me to Germany in 6 hours, an army jet. That would fly me to Germany to raise a dead baby. An army jet would take me over in 6 hours in Louisville. From Manson, Germany. I went in and got on my knees and I said, Father, what must I say? Speaking my mouth. He didn't answer me. I went out to the woods. I said, Father, what must I say? Put the words in my mouth. I'll go in vain if not. I went back and didn't answer me. Come in. Through the night I prayed, Lord, put the words in my mouth. Nothing answered. Next morning my wife got up. As soon as she left the words, I stood up. He said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. Went quickly to the phone. I cannot come. No, this is the hand of the Lord. I'd be forbidden. You see what power there is on that rebuke? When God said, don't you do that. For it's the hand of the Lord. Now Moses one time was told not to do something, went and done it anyhow. Remember? So I didn't go. Now I can bring statements to show of four different people that are pronounced dead by doctors after prayer and rebuke of death. See, we're standing there to rebuke that thing. And if God gave you power to do something, you better be careful what you're doing.
Amen.
You better be careful. Said, don't. Now remember, that might not register with you so greatly. But to me, it meant something. See? Do not rebuke this. Real sweet, kind voice. About 6:30, I believe it was, 6:30 that morning. Said, do not rebuke this. This is the hand of the Lord. I said, thank you, Father. Thank you, Lord. I will not do it. If he said, rebuke this, this is the enemy stepped in. I'd say, let's go. It would have been done. When that little boy there in Finland was laying there dead, mashed up, not even a sound bone in his body. The Lord said, that was the hand of Satan, said, rebuke it. And I said, death, you can't hold him. Bring him back. Let him loose.
Amen.
There he jumped to his feet. Well,
hallelujah.
Not even a broken bone in his body. That's the word of the Lord. I cannot use the word of the Lord until the word of the Lord comes to me. But in the scripture, the word of the Lord has given me commission to pray for these sick people. Give you commission to pray for them. Now the prayer of faith shall save the sick. Let's pray. You bow your head. We'll see what he says as we go through.
You believe
with all your heart. Now, Lord God, this young woman must die. Now, I'll tell you, as I look upon her, I see no reason for her to die. And I feel in my spirit, Lord, that it's your permitted will now, that I rebuke this. Satan, turn her loose. In the name of Jesus Christ, may she get well. Come to this church and give testimony to the glory of God. Amen.
Jesus,
I simply that is, lady, you're going to get well. Do you believe that, brother? Do you believe that, brother? You're going to go up? Go down. Start eating. You know what you
need. Amen.
You'll be all right.
Amen.
Now, if you take and give the world a stroke and tear our head, when you do a stroke and tear our head, now the God of heaven will take the stroke off the world and give religion to him. By that same name, you give religion. Take the stroke off the name of the Lord. You need to make it well. That's terrible. Lord Jesus, this poor woman, the plague that scared the rest of her life, and then she was taken away. But we're asking you, this power of Satan to take it from her. May she live and walk and be as normal as she ever was. We ask that in Jesus' name.
Amen.
Amen. It's finished work. It's done.
Hallelujah.
With no fear, with no, with you and you have the answer one time. Tell us the little thing that is. Lord Jesus, I lay my hand upon you.
Amen.
And if you hurt me, I know Jesus Christ is born of the
Hallelujah.
I take it off, Lord. In the name of Jesus Christ,
amen.
Lord God, for her precious brother, I ask for his salvation.
Amen.
So be thanked.
Praise God.
Are you ready to pray? Lord, Lord Jesus, upon this young man, he says, from you he prays to receive his peace.
Amen.
As your servant, I lay my hands upon you in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
Not for me.
For you.
That's not
for
me, Lord. And held his little hand under the new baby. Now Satan's put in a new institution.
God is coming to the Holy Church of the Living God, a church that's born to the Spirit of God,
amen.
A church that the God, Spirit of God lives and makes itself known. And today by prayer, we deliver that woman from that institution.
Amen.
In the name of Jesus Christ, we amen.
Thank you, Lord.
Thank you for coming here. For the salvation
amen.
Of the Lord. Make sure it's seated in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
Come see it now.
Amen.
And it is a finished product.
Hallelujah.
Lord, the doctor is
safe.
Amen. Or it's in her body. It's coming into her eyes. She comes to be delivered.
Yes.
Before this altar of this holy church, pray.
Hallelujah.
I have her delivered in the name of Jesus
yes.
Christ. It's hard to believe her body.
Hallelujah.
It's a finished work.
Hallelujah.
For her son, I bless this handkerchief. May the hearing and the right condition come back to you. Church is a mystical body of Christ.
Amen.
We're all praying for you. See, we don't profess to be in the world. We're not speaking about wondering where we're going. We found the way.
Amen.
We were born in that way. We are the church of the living God. Part of us scattered all the world. But this is true of us. Today together we come in His name.
Amen.
We come to do what He said. What He said for you when we come together. Pray for the sick. Lay hands on them. Prayer, faith, and faith.